CoPlayJams.com.
Standard man. Running it. Banana chongo. Fweba umi basi shikikiti. If you're my love, kukupanga hori. Each time we go chila kalipa boy. Wali bele lama lonely. Two boat toes, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Una pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na delila kumone fikamba. Kunuma ya putinga plate number. Na text ya ba airteo kuchekinga. Umuntu walipidi lala kusetinga. Lero ndefi puisha mula fletinga. Bana kuma nambo kushinjeshina. Pakupesha mamutima kubapa patila. Beba naba nabu wati alantina. Nisha kwa ni chef ya kalamatila. Ngaba poster kwa tibale kushainila. Mfuli tumingo hapa weshpondo. Otherwise kuna fuila kushikonko. Appointment na kakrash next sondo. Yeah, baka mfuwa kupanga phone call. If you're my love, kupanga hori. Each time we go chila kalipa boy. Wali bele lama lonely. Two boat toes, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Una pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Single na keke. Na bapakati ya single na chipshati na nikane bushali shani. Maka makanga tule ya finger fan. Mudila chinja nshaikate kuchani. Kumti makula fitango mtu kusutani. Fintu bafaba kashana tafikwana. That's why bambi bendela demijal. Na nemu ine narikwa teftal. Kozi mawarning ya namba kutal. Walipinge nefo better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Kozi kuwa pona panshi wafwa dead. Kawafuma pofia nishifiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa maso. Shifoni yenu yali off na lilelo wamba. If you're my love, kukupanga hori. Each time we go chila kalipa boy. Wali bele lama lonely. Two boat toes, banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Single na keke. Na bapakati ya single na feelings attached in that shit a real estate. Stefianti njikala mofie nga real estate. Nchita mofie participate. Pakati nga intersection set. Ati can I go out na banandi. Okay cool, mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I video call you when I get home to say goodnight. 02, kwisa tapwa no sign. Baby, where are you? I'm on the yango, do what I'm fine. 1 hour later.
All the subscriber you have dialed has been phone switched off. Please try again later.
Single na taken. Single na taken. Na bapakati ya single na taken. Mr. Frankie Pamongo, Niko Chiku Mukonga, Charlie Young, Louis Duck, Don Dada, Manona Chongo, Papa Jasmine Kuti. Single na take it.
CoPlayJams.com.
Na bapakati ya single na take it.